You know soldiers, I see my soldier kitalama. City, yeah, tukiwakilisha vizuri, yeah, tukitamba vizuri, yeah, game yetu ni sasa, yeah, it's off we go. Santa tunadeka kitalama mkubwa pumzika kwa amani Chadema kitangiri Shinyanga leo wana maya experience inaleta difference audience kitalama inaleta magarama jama sana soja sana rusha mpaka nyama gana tumetanda tumeganda kinyerezi na kitunda kwa mabasi na mandinga mpaka kongwa tunatinga tuja yumba sis uliza mpaka Chris ukiliweza hili genge faster njo to this Sister Mama Robert, rest in peace. Kitalama soja, 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 lolo genge lama soja. Kitalama soja, 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 lolo genge lama soja. Atuanyi makarao, tuwauza mazao. Mumbu kwenye ngao, exiting yao Panchi jada kiss, kizazi nime miss Kitalama peace, pinky na news Kama dress chief, venye tunava Oweza sema rich, venye tunaka Puti kempu click, tunakaza mkwichi Ukileta seke, tunazama paka ndichi Tunapigia mawe kweli siyo parachichi Ijea kituona, anapandisha bichi China tumetimba, paka kwa madiba Kona tumevimba kiti kukwe tukidida Tunafaza wala maza lakini tuko ke Tumetubu dhambi ya mungu tusame Kusini mashariki kaskazini magharibi Naomba mtusame Kitalama soja
lolo genge lama soja Kitalama soja, lolo genge lama soja.